urumuri uri joro uri ibara ry'amaraso yanjye uri umuti uri uburibwe uri ikintu cyonyine nifuza kuba nafataho ntabwo nigeze imenya yuko byari kuzasobanura byinshi byinshi uri ubwoba ibyo ntabwo mbyitayeho kubera ko ntabwo nigeze mba hejuru nkurikira mu mwijima maze nkujyane turenge saturete ubashe kubona isi iyo wazaniweho mu buzima mu buzima rero nkunda nk'uko ubikora nkunda nk'uko ubikora mfataho nk'uko ubikora